MalawiMusic.com. Nyimbo za Malawi.
Aye, aye.
Apoche.
Anagaza se wako ziratu.
Make njuchi.
Chemali lelo madala. Mabesa oko ndedwa. Uopa mulungu koma so wa ule.
Download music from www.malawi-music.com.